Dreadwalk.com.
I'm Austin.
No face over the stage.
Tracks on the beatbox.
They call me the future pusher. Let's get it.
Bro, snitch kuno, wama falika taira. Guy wama sopa gelo wama paira. Heartbreak is tima lila tina jaila. Siku skulu kweka kuno na kuchurch tima varira. Psycho baby, ma kofi ya zibo ponia. Tiziba ni odwa langa binea ya mbodonia. Waku primary gelo wana ya mbodonia. Kutrusta muntu beta na samba donya donya. Kusapunda nga malaiti ya buwela ni maturity karoba. Ya 70 kwacha moto kani surety. Chote ya kocheve na nguva panga main fight. Ese na mezo ya white ya na chinja na madry. Majanki niweze na nzeru paka lange. Na kumaule, wanyama dawa chitanzanze. Mashoki ya magwana bigini diya botolo. Kuno wachepe sana vovara vochitaboro. Sister kuroma wa muti ya meza kulizang. Basta baza kuchet sana peleke kupang. Industry mapaka magoti ni kwa kabesh. Mayuti mwewa mwela, monga kuni wewa pesha. Baku kuila no FGs ba unuka choose. Kuno stima vomela lose. Noti bakuru pasa ule mujun. Sakupoka gelo sigai ni gelo mzake lusi. Iba tekpo kuse changoli bemwa iba prota bola. Kucholi ratifika tempi pomu kakurola. Fine baby kuno katubu wazibo lola. Muma presti mjemwe mapaka masorola. Mundu mziba ni wafuta kazini shushushu. Bofu zichachi ni mbachama susu. Zarenti zikavuta kukongola kulira ndireti. Unakangi walipira ponyumba tuwa ndireti.
Nimi pishe mogeto asini.
Gelo ana mwana umozi ulina muai. Ndiye chema vejini vetiri nabo mwana mai. 12 years gelo banayamba kale kutia pai. Vimyongo vaku no sifoesa kutia walai. Asimai vaenda na ma screwdriver muma bra. Za offering busa na zispendela muma pasi. Namba haku pasa gemu futi no kuika kopa. Sanafe alikuno kwatu Pablo Escobar. Utamba pa TVT tamba rival mafium. Chiaka siba guy siba koda ni perfume. Beba pepe rambanje monga kure kwa pia sanga. Sunga nkare pobaneza peba pombe la mushanga. Mamimba tugero tutanga ni competition. Ukafipa ndie pe kukucha for the bad decisions. Before I endoliza ama menya player punga. Tima gona na nsapato anytime ima gemuka. Ufiti ya kwa bagai no ire pinga. Kuno kungala snitch ni infa ye upechinga. Za ufuno ngala jonzi ba mopete kira pepa. Jepe uzamba kukwila kwa ya chikata cheta yeah. Ukali wanja la garu ya jamusari. Ukakwaniso siri za skuru uri nandari. Bagai wachita prefer Fasero to freedom ukosi. Anabwela oi na after chogera chimbosi. Agura chesuti na smart shoe atini pasta. Kaza taba expense yogura mwa pansaka. Grade 2 wa mugwira na 1 liter asengi. Atama kurisa kutaka zipanga koma change yeah. Ma morning after wagula ngani ma popcorn. Pali tukwacha wavomo kutola backbone. Mwana na mai vachitira pamosi uhule. Netiva vochitika vina sininga ulule. The future push.
Nini pishe mogeto asini.
Nicolas Cortez, Geoffrey Machata, Teddy Kumalo, Chipioca Song, Senior Piri.